Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yacu turahere mu Burundi, mu ntara ya Makamba havugwa ikibazo cy'abanyururu barekuwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu, ariko ubu abaturage bakaba bashinja ubujura. Baravuga ko bamwe bibishe intwaro, abandi bagatobora amazu cyangwa bakiba ibitungwa. Abaturage barasaba ubutegetsi kurengera ibyabo, ariko bakanashakira barekuwe ibyo gukora kugira ngo bacike kuri ubwo bujura. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Jewe umugabo wanje atahijo rero hariho n'igihe bamutegereye yage yumva intambiyo nga hasibuwe n'ukuri n'ubu inkopira
abuwo mukenyezi yidogera sabandi n'abanyororo baherutse kurekugwa araciye amezi abiri gusa, bakaba bari baronkejwe ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Uwo mukenyezi akavuga ko bagisubirije mu ntara ya Makamba inyuma yo kuva mu gasho. Abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu baridogera cyane abo bantu bavuye mu munyororo ko kuva barekuwe bazanye ubegito bwinshi ufatiye kugusahura ibitungwa, kwiba babomoya amazu n'ibindi.
Baje bamaze gushanga mu banyagihugu ubu ni bo bagise ibice. Ubu ugizura mufata umusangana ibyuma, ukamusangana amasupana, ukamusangana amafunguruzo. Seba ibi bwose bwuzuye iwabo, kandi kuva bashyize ngaho basubiye kubura amahoro. Natwebwe ntibitworohereza kuba unituruka no kutuma tubibuka ko tubibuka ku mugabo. Byamaze kuba ndasa
abasuma bareka kuva ku mpimba bareka kurekugwa binjira mu mazu y'abantu, bakaba bafite amafunguruzo y'amapasiport bakiba bakibisha izo mfunguruzo cyane umuntu afite botike bakamena.
Ibyo biremezwa na musitanteri wa komine Makamba Zuena Irakiza, ahamenyesha ko abo banyororo barekuwe bategera abantu bakabasahura utwabo mbere bagahakwa no kubaka ubuzima.
Hariho abafashwe bivye moto bigira ko ari abakiriya batwaye ku mamoto, bashika imbere bagafatira abamotari imbugita ku rukanu. Hari hagaragaye ko basubiye kwiba, wanagomba hariho n'uwahora mu mpimba aho wanagomba byashitse n'umuwopeji yariko aramubaza ko yavuze ati nyarukanka nyarukanka ahubwo musubize nyandikana niko gangende.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba basaba ko abantu boronswa icyo bakora kugira ntibari ibyo batabiriye kuya. Baratunga urutoke kandi inyamiramabi, bakavuga ko iyo bafatanye itonga ivyo bisuma bamwe mu nyamiramabi baca babarekura mbere bakibaza ko bene kurekugwa baba batanze ibiturire. Ivyo bigashobora kubangamira umutekano w'abanyagihugu kuko barekuwe bagaruka kubasinzikariza ubuzima. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi OPC 1 Désiré Nduwimana amenyesha ko mu gihe hari umupolisi yigenjeje nabi ntakurikiza akarangamutima k'igipolisi ko bomushengeza.
Muri iki gipolisi cy'akarurire icya mbere tugwanya ni giturire, nicyo gituma twasavye niwabona umuntu afashe giturire tubarire mugabo ntihagire ububeshera, kuko abapolisi n'abantu babeshejweho n'abenegihugu n'igihugu nicyo kibahemba. None wogira uguhemba ugaca wongera akabari wica.
Kugira rero izo ngorane zive mu nzira muri iyo ntara ya Makamba, buramatari w'iyo ntara Françoise Ngozirazana yarafashe icyo kibazo mu minwe, akaba yaratanguye kugendera makomine agize iyo ntara agahimiriza abatware bo ku rwego rwo hasi uhereye kuri banzu 10 gusuzuma hari abantu bashasha kugira hagize ikiba amatohozwa akorerwe kuri abo bose biketswe harimo n'abo banyororo baherutse kurekugwa. Twabibutsa yuko igihe abo banyororo barekugwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yabatekereye impanuro abasaba kuba akarorero mu guteza imbere igihugu.
Cyane cyane kuri mwebwe murekuwe mwagiriwe ikigongwe, mugende muhe icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu atashye ari umuntu, mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere. Ntimusubire mu cyaha ahubwo mubari mwe muhanura abariko biyumvira kujya mu byaha, mubabwire muti ntihajyoshye. Mubakarorero mu bikorwa, mubakarorero mu gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi.
Mwamenya ko abanyororo barekuye kugenekereza rya 26 ukwezi kwa kane umwaka 2021 bagera ku 300 bari bafungiwe mu busho butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi bagirizwa ibyaha bitandukanye.
Kunshuro ya mbere leta ya Mozambique yagize ikivuga ku kibazo cy'umunyamakuru na muhanga Cassian umaze ibyumweru bigera kuri bitatu yaraburi burengero. Leta yatangaje ko igiye gukurikirana icyo kibazo ku murongo wa telefone imaputo muri Mozambique. Ndabaza abiyaremye Clofas ukuri impunzi z'abanyarwanda ziri muri icyo gihugu, urwego rwa leta rwabitangaje n'icyo rwabivuzeho.
Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya kino gihugu niyo yatangaje ko ikibazo cya Cassian na muhanga bari kugikurikirana kandi ko bakimenye. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'iyo minisiteri. Bavuga ko icyo kibazo bakigejeje ku nzego z'igipolisi ziri gukurikirana kugira ngo zishobore gutanga ibisobanuro bihagije ku ibura n'irengero rya Ntamuhanga Cassian.
Ubwo kuvuga ko bakimenye bakaba bakigejeje ku nzego za polisi ni ukuvuga se ko icyo iryo tangazo ryari rishatse kuvuga ni iki?
Iyo tangazo ntabwo ryemeza ko yaba kiri muri Mozambique, nta nubwo bemeza ko baza aho ari. Bemeza ko gusa Ntamuhanga Cassian yabaye muri Mozambique ari impunzi yemewe n'amategeko, yari ahari ku buryo bwemewe n'amategeko, akaba yari afite ibyangombwa by'ubuhungiro, bakaba rero nabo bazi ko bamaze kumenya ko yabuze, bakaba barasabye inzego za gipolisi ko zikurikirana ibura rya Ntamuhanga Cassian. Bavuze ko badashobora gutanga ibisobanuro byinshi kugeza igihe iryo perezida ritararangira.
None ubwo rero abo ngabo ariko bavuga bagiye kuvugana nabo ni ba bandi bahakanye bavuga yuko nabo batazi aho aherereye ntawe bafite.
Ntabwo naravuga gutyo kubera ko igipolisi cya hano kirimo amashami atandukanye. Ishami rero bashinzwe gushakisha irengero cyangwa gushaka ibisobanuro ku ibura rya Ntamuhanga Cassian ntabwo ari ryo ryahakanye ko yabuze. Ubwo rero ndumva kugeza ubu ngubu twakomeza natwe tugatekereza nyine, natwe turategereje n'amatsiko menshi kugira ngo twumve imyanzuro izava muri iryo perereza.
Wowe uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri aho ngaho muri Mozambique, ugiye gukurikizaho iki? Urabyitwara mute?
Njye ndavuga nti nkatwe nk'impunzi twashimira kuko noneho twari twandikiye leta tuyisaba kugira dufasha kugira ngo itangire isobanuro ishake ukuntu yakurikirana ibura rya Ntamuhanga. Ubwo noneho leta yumvishe ugutakamba kwacu ikaba igiye gushakisha. Ndakeka ko hari inzira nyinshi bizanyuramo kandi njye ndemeza ko iperereza bagiye gutangira gukora izatwereka neza aho Ntamuhanga yaburiye cyangwa se ahaherereye, kuko ibinyamakuru bya hano byabyanditseho cyane. Natwe tuvuga ko hari abantu batubwiye ukuntu yafashwe, ibyo bimenyetso twarabitanze cyangwa twarabivuze. Ndakeka ko bazajya kureba abo bantu batakambye bahuruje bavuga ifatwa na muhanga, bazareba ibinyamakuru bibabwiraho byagiye bivana ibyo byagiye bitangaza. Rero nkaba mfite icyizere ko iryo perereza rizavamwo ikintu gishimishije n'irikorwa neza.
Bwana Habiyaremye, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikane ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Nongeye kubaha ikaze kandi mbasuhuza mu nashyize urushinge rwa Radio Zanyu ku 104 n'ibice bitatu FM, Ijwi rya Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigizwaho n'umuryango Ejo Feko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Roje Nigena, Mizero Crispe akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Ishimwe Honore. avutse usanga afite umuryango ugizwe n'ababyeyi abavandimwe be cyangwa abavandimwe b'ababyeyi be ndetse n'abandi bantu bafitanye isano bituma bose hamwe bitwa umuryango bijya bibaho mu muryango ko havuka intonganya hagati y'ingimbi cyangwa se abangavu n'ababyeyi kubera kutumvikana ku byemezo byafashwe ahanini ugasanga hari aho biterwa n'uko hari abana baba bashaka kwigenga mu gihe hari ababyeyi nabo usanga batamenya ko abana babo bageze mu kigero cyo kuba bakwifatira ibyemezo bimwe na bimwe nshuti bakunze ibikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku makimbirane hagati y'abana abangavu n'ingimbi bari hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 25 n'ababyeyi mu gufata ibyemezo reka iki kiganiro tugitangirire ku bitekerezo by'urubyiruko twaganiriye ababyeyi babyara abana bakabatuza umuco n'ikinyabupfura bakura bamaze kubabonera ibisabwa nk'ababyeyi bagategereza ko bazagira imiryango yabo ese kuba hari ababyeyi bakanira abana babo bikwiye kuba isoko y'amakimbirane mu muryango tubyumve mu nkuru twateguriwe na David Hitimana irurindo
nyine babo uburenganzira bwawe babwishike cyo cyambe ahubwo kujya wigeze bakugora cyane bakuye niba watukaniye kujya hanze ngo kabe ibintu byose kubyifashe kwa kuzima bwa birakorohera nkuko wajyanze ukabona abandi barakora kuko kabona kandi bona mu rugo yicaye akavuga tundi gihe mba nicaye mu rugo mari hajyanye akora ibyo akazi kose nyine utiga nyine nta kintu kubera kindi
bigira ingaruka zo kudatekereza neza kubera kuba utaganira n'abandi bana nyine kubera uvuga ati ababyeyi ngiye byagaragara nabi ikindi bituma uhora ufite ubwoba uko ntiwajya kuganira n'abandi kukuvuga ati wacu noneho bamerera nabi ikindi nta n'iterambere kuko uhora nyine ugendera ku byo ababyeyi bakubwiye ntubona umwanya wo kuba wakwitekerezaho kuko icyitekereje cyose tuvuga ati ababyeyi noneho banyica
ingaruka zihari kuba kuvuga ngo ngiye ku bwanjye ko wabyigwira umubyeyi kuba nabwira umubyeyi wanjye ngo ngiye kubera ko afite abana tuvukana nyine hagati ni batanu ngiye ndo wambere siko nanayo kuba yambwira ngo nguma ahangaha ndi mu bwate nshaka inkweto ya veni kambwira ati ni umufuka w'umuceri uri kugenda ukandagira mu nzira akanga kuyigura kumva ntabwo yakagoye gutuma nguma aho ngaho musinge gushaka nanjye undi ukuntu nakwiteza imbere wenda
n'ingaruka za mbere abantu akenshi iyo ugiye kuvuga ko ugiye kuva mu rugo ntabwo abantu bamuziranya benshi n'abantu ndetse baranagusuzugura benshi iyo uri mu rugo cyane iyo bagukaniye nk'uko nguko ugomba kubabwira uburyo atari byiza kandi nanone ndabona nk'umuntu ufite nk'abana batanu ntabwo nk'ubura nk'umuntu w'umusore ukiri mu rugo iwanyu ntabwo ari byiza ahubwo kugira ngo uborohereze na ba bandi basigaye babashe kuzamuka
ku ruhande rwanjye ntabwo byatuma bafata ibyemezo bikwiye kuko burya iyo umubyeyi akuretse nanone ushobora kujya mu bigare bibi bikaba byatuma nyine ufata imyanzuro itari yo
akenshi na kenshi ntabwo biba bikwiye kubera ko igitsina cy'umubyeyi n'umuntu w'ipiyorite wigenga ntabwo biba bikwiye ikiza ni uko ibyemezo wafata uri wenyine ntabwo ari ibyemezo ufata uri kumwe nabyo kuko babyerekera kuvuga ati ntabwo ari byiza ariko iyo wabifashe uri wenyine uhita ubikora direct
nka buriya ababyeyi iyo bakuyobora kenshi iyo uyobye barakugarura bakakubwira ati izo nzira uri gucamo ntabwo zikwiye ariko iyo wigenga ntawakuvuga nyine ibyo wakora byose ntawe uba akwitayeho ntawe uba akureba wakora ibibi cyangwa ibyiza nyine uba wigenga
ntabwo wafata ibyemezo bikwiye kuri ikintu cya mbere akabarane kaboneke n'inyina w'umuntu reka buriya icyaba cyiza ni uko umuntu yajya yumvira ababyeyi akumva inama zabo
barakuze cyane abo bangavu n'ingimbi badusangije ibitekerezo byabo muri studio ndi kumwe na Christelle Uwicyeza abamuhaye ikaze ngo atugezeho ibitekerezo bimaze kumugeraho abakunzi bacu batiki Christelle
ndabasuje namwe mukomeje kudukurikira mu kiganiro ejo ngiye kubagezaho ubutumwa bumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none ivuga ku makimbirane y'abashakanye mu muryango aganisha ku rupfu aho twibazaga tuti se mubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire reka duhere kuri Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana aho yagize ati hakorwa ubukangurambaga mu miryango bakabigisha kwirinda amakimbirane aganisha ku ihohoterwa hagati yabo naho Fred aravuga ko hakorwa ubukangurambaga buhoraho kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akagari kambanda uherereye mu karere ka Karongi ati turabakunda cyane mu kiganiro ejo naho Gasasira Theogene uherereye Kanombe yagize ati igitera ubwicanyi mu miryango ni ukubura urukundo hagati yabo Ati cyakorwa rero nuko imiryango yaje gerageza kuganira byabana ngombwa bakibukiranya cyabahuje. Umuryango ufite amateka rero umwe muri bo abonye mugenzi we yarahindutse no kumwegera bakaganira. Nawe niyo Kwizerwa Jean uri i Kigali ati cyakorwa mu kurwanya amakimbirane aganisha ku rupfu nuko ibitangazamakuru bya leta n'ibyigenga bikwiye gucisha inyigisho n'amakinamico aganishe kubaka ubumwe bw'umuryango ndetse agakomezwa no kwifashishwa inama zibera ku midugudu n'utugari. Dukomeza uzambaza Imana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge ati cyakorwa nuko abashakanye bakwiga kubana neza mu mahoro. Ubu nibwo butumwa maze kwakira kuri insanganyamatsiko, ariko namwe mukomeje kudukurikira ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo.
Urakoze Kristera, namwe muduteze amatwi mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwirinda amakimbirane hagati y'ababyeyi n'ingimbi n'abangavu?
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ijo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Amakimbirane mu muryango akenshi akunze kuba ashingiye ku mutungo, uburere hagati y'abana n'ababyeyi, ndetse n'ayandi abashingiye ku mateka umuntu yagiye anyuramo, hamwe no kutaganira ku bashakanye n'ibindi byiyongeramo nk'ubukene. Kutumvikana hagati y'abangavu n'ingimbi ni bimwe mu biri guteza amakimbirane bishingiye ku gufata ibyemezo. Urugero, Nayinkamira Chef ufite imyaka 18 wo mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda, ubayeho nabi nyuma yo kwirukanwa na nyina umubyara mu rugo. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yasuye umwangavu aganira n'umubyeyi we ndetse n'abaturanyi.
Ndarenganwa cyane kuburyo nageze naho kuregera abayobozi.
Aho uyu mukobwa w'imyaka 18 hagiye kumara ukwezi yibana ni mu isantere ya Ryabega mu murenge wa Musaza mu karere ka Kirehe. Aba mu nzu nto iri ku ruhande y'umuryango umwe isobekeranyijemo ibikarito mu rugi, aho akabaye hajya ibirahuri. Muri make uyu mukobwa harasobanura icyatumye atandukana n'umubyeyi we agatangira ubuzima arimo, avuga ko bumugoye.
Tumaze umwaka umwe tubana, umugabo we yarapfuye nyine nanjye aranoteza mu buryo bushoboka. Nyine kuko ubona ko mba nuko umushimishakira byo guteka ibintu byose ndabyikana n'imyambaro byose nkishakira ntabwo ari ubuzima bworoshye barankomeranye. Aho agiye mba nicaye ku mutima wanjye mumva ndaturutse nka narira ndikodeshereza.
Ayinkamiye wanagarukiye mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ntabashe gukomeza kubera intonganya zo mu muryango, ngo yifuza impinduka mu buzima bwe.
Umuntu wese yakumva kino kiganiro none ndasaba yuko mwafasha mukandwanaho nanjye nkabaho kimwe n'abandi bantu. Se ko nanjye kwikodesha mba mfite imyaka 18 naragira n'urugo rwanjye nimenyera buri kimwe cyose nkamenya ko umunyu hari, ubwo se nyine ni ibibazo kuri njyewe.
Iki kibazo cyo kutumvikana n'umubyeyi we kandi Ayinkamiye ngo yakimenyesheje ubuyobozi bumwegereye mu rwego rw'isibo n'umudugudu. Aho uyu mwangavu agiye kumara ukwezi yicumbikiye mu isantere ya Ryabega ni nko muri 30 uvuye aho mama watuye. Aho mama watuye naho twagezeyo maze muka Wizeye ari we nyina umubyara agaragaza ko uyu mukobwa we ngasa n'udashobotse.
Uyu mwana nawamungiriye kugisha nk'abandi ari uzatunga umwana utajya gukora akirirwa hano aryamye buri gihe wava gukora ugasanga ntiyanatetse ntiyakubuye kandi igira mukawize nava ku isuka nasanga akarabye ikirenge yagiye navuga ngo ndi umunyamafuti yageze kunkubita ndi umubyeyi nzabaho nabi zabaho nta wumva ntago nkwanga narakubyaye ariko icyo wankoreye nzarinda apfa ntakibagirwa.
Ntimushobora kwiyunga se ubwo?
Dore ka kubyiso abantu bo mu mudugudu babigiyemo na mutekana byarabananiye urumva njyewe pe ntawe mundushije ubumwe naramwogeje amezi 9 ariko bitewe n'agahinda ntera.
Abaturanyi b'uyu muryango nabo hari icyo babivugaho, icyakora bagahuriza kugaragaza ko icyaba cyiza ari ukwiyunga k'uyu mukobwa n'umubyeyi we.
Ntabwo yumvaga pe ariko natwe ntitwibaza ikimutera gukora iyo nyigisho nk'umwana wamwirukanye abamwiye to ariko twe yaratunaniye twe mu isibo yacu.
Umwana wa mama benshi igihe nabo barananiranye
undi mama wawe yarakubyaye
akugira kugise cy'amezi imyaka amezi 9
umwe
aha arabantu n'abara
akumanirira
noneho twebwire
cyakura kumaririra
reka tumwe mama we umba tega amatwi mu kawe ze uramubaza umwana wawe ahubwo ati umwana ukira
arakuze ayi nkamira sheze namwe mudutiza amatwi mukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu ese nubuhe buryo bwiza bwo kwirinda amakimbirane hagati y'ababyeyi n'ingimbi n'abangavu
niba wifuza kudusangiza ibitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 0728022832 cyangwa se kuri 0778085411 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Madamu Hawa Usabimana ni impuguke mu bijyanye n'ubumenyamuntu avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko hari ikigero umwana ageramo agashaka gutangira kwifatira ibyemezo kandi ko abana nabo bakwiye kugira uruhare mu bibakorerwa kuko ngo uko umwana akuze bigira uruhare runini ku hazaza he. Ibindi reka tubyumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Marie Claire Singizwe.
Madamu Hawa, ubundi ni ryari umwana akwiye gutangira guhabwa uburenganzira n'ababyeyi be kugira ngo atangire kwifatira ibyemezo?
Ntago wavuga ngo ni imyaka iyi mu by'ukuri ifatitse, ariko urebye ku bijyanye n'umuco ukareba n'imikorere y'umuntu byibuze mu myaka 25 uwo muntu aba ari umuntu ushobora kuganirizwa yahabwa n'ingero akabasha kuzumva, ariko uri munsi aba akirimo kugenda ahabwa inama za buri kintu hato na hato. Nimbivuga muri uru rwego umuco wacu nyarwanda hari ukuntu wafasha umwana, ufata umwana ugasanga umubyeyi yamwifiteho aramuguyaguya muri hafi kubera ko ariko umuco uteye ariko uburere bwacu buteye, ariko uko umwana mu mikurire y'umwana hari uko yisanisha n'ababona hari n'icyo azaba cyo nyuma kugira ngo abe umugabo w'ejo hazaza umugore w'ejo hazaza. Icyo gihe rero ntago azakomeza kuzajya asaba inama kuri babandi bamurera kuri babandi bababyeyi be, ahubwo nyine agira igihe akabasha kuba yakwifatira nawe ibyemezo. Kuko nk'urugero niba umubyeyi yashobora kuhitamo kwambara ibitenge gukenyera, umwana agahitamo kwambara akajipo kagufi cyangwa agakabutura ari umukobwa, umusore akaba akambara ya pantaro icitaguritse deshire, umubyeyi hari igihe ashobora kubibona akabona ni ikibazo, ariko si ikibazo kuko niho isi bigeze, ahubwo amufasha kugira ngo abyumve n'impamvu yabyo n'uburyo bwo kubimukuramo, rero akabikora ku buryo bwiza hatabayeho guhangana kuko birashoboka.
Nditsitse ku bijyanye n'ingaruka kuko hari abana muganira akakubwira ati iwacu barankanira, niyo mpamvu nshobora kugenda nihisha nkakora ibingibi n'ibingibi. Ese ibyo bita gukanira bigira izihe ngaruka mu mikurire, mu mitekerereze ndetse n'imikorere y'umwana? Ahanini biturutse ku babyeyi.
Ingaruka zirahari. Icya mbere, iyo wa mwana abasha kumvira cyane cyane ntago abasha no kugera igihe cyo kwifatira ibyemezo, niyo yaba yageze igihe cyo kuba yakuba ku rugo agashaka kugira ngo guhitamo bikorwe n'ababyeyi, kandi nawe hari ibimurimo, hari n'ibyo akunze, hari n'ibyo ashaka. Hakaba n'izindi ngaruka ndetse n'urupfu. N'urupfu navuga urupfu ndetse cyane kuko mu by'ukuri hari n'akana ahuye nayo y'umwana nyine wari atumvikana n'iwabo, aravuga ati aho kugira ngo bajye bahora bangira gutyo bantesha umutwe byiza nuko nakwiyahura nabiva mu buzima. Icyo gihe urumva ni ingaruka mbi. Ikindi umwana hari igihe arambirwa ababyeyi, noneho akabona n'abantu bamutoteza aho kugira ngo abone nk'abantu bamufasha mu mibereho, hari n'igihe atorongera noneho tukavuga ngo yabaye ikirara. Ibyo byose ni ingaruka zishobora kuba muri cya kindi cy'uwo bakaniye cyane agashaka kubivamo ku mbaraga, cyangwa uwo bakaniye cyane akabijyamo cyane ku buryo atagira uruhare rwo kugira ngo ubwe abashe kwishakira ubwe uwabawe. Icyo nacyo ni ingaruka kuko ntago aba uwariwe ahubwo aba uwe mu babyeyi be.
Turi kugenda tugana ku musozo, ariko ndagira ngo udufashe kumva iki kintu, umubyeyi n'umwana uduteze amatwi akakanya akwiye kumenya iki?
Ndahera ku mubyeyi wenda mbere yo guhera ku mwana. Umubyeyi agomba kumenya ko nubwo ari umwana yabonye yabyaye amenya ko akura, buriye hari icyo kintu nago abantu babyeyi benshi bagiyibona uha ni gihe usanga niyo yashatse ajya mu rugo kumwigisha ukuru agomba kurutwara icyo gihe rero ntago bibari agomba kumenya ko umwana arakura akura mu gikuriro agakura mu mitekerereze agakura mu myanzuro agakura no mu bwenge icyo kintu umubyeyi agihaye agaciro yabasha kugira ngo agendane na wa mwana babyumve kimwe ahubwo umwana nawe agomba kumva yuko ashobora kugira uruhare mu bintu bimukorerwa ashobora kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo ariko akabasha kubisobanura akamenya ko uruhare rwe n'uruhare rw'umubyeyi bigomba kugira akamaro mu mikurire ye y'ubwenge y'igikuriro y'imitekerereze ndetse n'imibanire n'imibanire kuko hari igihe utabasha bitabayeho neza n'imibanire yawe n'abandi nayo ibikibazo ndetse bikazakugiraho ingaruka nyuma ukuze cyangwa se ubonye n'akazi ugasanga kubana n'abantu no kubumva birakugora
nshuti bakunze ibikiganiro ejo reka dufate aka kanya twumve indirimbo ya simfoni hamwe na Aline Sano bise ide turagaruka dukomeza n'ikiganiro
kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mabanga sinayabika sinayatsinda nk'abanyarwanda mama y'urukundo rurandenga rugira ibubiko none ubu rurasendera ahubwo ndimo ndacinzira ngo rutubere ipfundo mu rugendo niyo ndimo nzozi ruranera
nyuma y'indirimbo turagarutse na Kristel Wicyeza akaba agiye kutugeza ubutumwa mwatugejeje mu kiganiro cyatambutse ubushize Kristel umwanya n'uwawe
bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira tugeze muri ka kanya tubageze ubutumwa mwatugejejeho ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavugaga ku bakobwa basaba basura umubano aho twibazaga tuti si mutekereza iki ku bakobwa baterera abahungu izi babasaba umubano reka duhere ku butumwa bw'Irambo na Kimi uhereye mu karere ka Bugesera aho yagize ati umwari ubasha gutera ivi ni uwo gushimwa cyane hari benshi bagira isoni naho Nyandwi Emmanuel urindira ati ni igikorwa cy'ubutwari n'icyubahiro byerekana ko umukobwa ari serious urukundo kuko iyo mukundana ntibiba bivuga ko uyu nuyu ari ufite inshingano zo gukora igikorwa runaka kuko byose bisaba ubwumvikane kubahana no kwitanga naho Patrick wiyagize ati umukobwa atinyutse akabwira umuhungu kamushaka urukundo nta kosa yabakoze Jean de Dieu watu mukobwa ntiriye ivi ntago nabyanga ahubwo namushimira cyane dukomeza Hakizimana iri kwirira mu karere ka Kicukiro ati gutera ivi ku mukobwa si umuco nyarwanda dukomereze kuri mutonwerere mu karere ka Huye ati kuba umukobwa yaterereza umuhungu ntacyo bitwaye mu gihe bakundanye naho Ndacyayisenga Wirari suherere mu karere ka Huye nawe ati guterera ivi umusore ntibijyanye n'umuco nyarwanda hamwe n'indangagaciro z'umunyarwandakazi naho Nkurunziza Felicien uri Kanombe ati n'abakobwa baterera abasore ivi ati kuko ni igikorwa cyiza cyane naho Mudenge Viyani ati cyambere n'urukundo n'umukobwa yaterera ivi umusore ati urugero byambayeho mudamu tubane ni wa by'urukundo kandi kugeza ubu tubanye neza binantera ishema dukomeza Valentine Mirire mu karere ka Gatsibo ati ntabwo bikwiriye ko umukobwa aterera ivi umusore Mukasindambiwe uri Gicumbi ati ntabwo bikwiriye si n'umuco nyarwanda kuko iyo umukobwa aterera ivi umusore aramusuzugura bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa bwa none mbuhini yaha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
Arakoze Kristel mboneyeho no kubashimira mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro cyagarutse ku makimbirane y'abangavu n'ingimbi n'ababyeyi mukomeze mutwohereza ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko
Wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
nakoze kubana natwe muri iki kiganiro gukurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu FM ijwi rya Amerika gihagarariwe na Nigena Roger Mizero Crispe ari kubanga bw'ibyuma nge mwabanye nanabagize iki kiganiro nitwa Ishimwe Honore. Mugira amahoro.
Nshuti muduteze yombi mu masegonda make turiho tugeze ku isaha 12 murumve ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro Nifatu Alimas Kalala.